Question one, who made you?
Mungu.
Nani alikuumba?
Mungu aliumba.
What else did God make?
Mungu alifanya nini kingine?
Mungu aliumba vitu vyote.
Why did God make you and all things?
For His own glory.
Kwa nini Mungu alikuumba wewe na vitu vyote?
Kwa utukufu wake mwenyewe.
How can you glorify God?
Bali ni mazuri kwa kikomani.
Unawezaje kumtukuza Mungu?
Kwa kumpenda na kufanya yale anayoamuru.
Why ought you to glorify God?
Because he made me and of me.
Kwa nini unapaswa kumtukuza Mungu?
Kwa sababu aliniumba na kunitunza.
Very good.
Nzuri sana.
Every one of us are God's creatures.
Kila mmoja wetu ni kiumbe cha Mungu.
We did not just come from nowhere.
Hatukutoka pasipojulikana.
We did not create ourselves.
Hatukujiumba sisi wenyewe.
We were not some of us created by one God and others created by another God.
Hatukuumbwa na Mungu mwingine, watu wengine na watu wengine wakaumbwa na Mungu mwingine tofauti.
There is one God and one God only.
Kunaye Mungu mmoja na huyo Mungu ni mmoja pekee.
And that God exists in three persons, Father, Son and Holy Spirit.
Na huyo Mungu hudumu ama huishi katika utatu.
And
Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
And God created all things which have been created.
Na Mungu akaumba vitu vyote vilivyoumbwa.
There's only two categories of things which exist.
Kuna tu sehemu mbili ya vitu ambavyo vinavyoishi duniani.
There is God who is eternal. He has lived forever and ever. He was not created.
Kunaye Mungu ambaye ni wa umilele, ambaye ameishi enzi zote pasipo kuumbwa.
And then there is everything else.
Na tena kuna vitu vingine sasa.
The heavens, the angels, the entire universe, every human being, everything else that is not God was created by God.
Mbingu, inchi, malaika, na wanadamu na vitu vyote, hizo vitu vyote viliumbwa na Mungu.
And God rules and reigns over it all.
Na Mungu hutawala na kuviongoza vyote.
And so it is right that we as God's creatures worship God and give God the glory.
Ni vyema kwetu sisi kama viumbe tumwabudu Mungu na kumpa utukufu wake.
But God is the creator.
Maana Mungu ndiye muumba.
We cannot simply do anything that we want and say, oh, I am worshiping God.
Hatuwezi kufanya chochote tunachokitaka tukisema ya kwamba hapo tunamwabudu Mungu.
God has revealed himself to us through his word, and in that word he makes it very clear how we are to worship him and how we are to give him glory.
Mungu ametufunulia ukweli wake katika neno lake, na katika neno lake ametufunza jinsi ya kuweza kumwabudu na jinsi ya kuweza kwenda kwake.
And those who ignore what God has commanded in his word do so to their own peril.
Na wale wanaopuuza kila ambacho Bwana ameamuru katika neno lake, wao wanaelekea pabaya.
Now I want to spend the rest of our few minutes this morning in Proverbs chapter 18.
Kwa hivyo tutachukua muda ambao umesalia katika Mithali 18.
First verse 6.
Mithali 18 mstari wa 6.
Here we find in the word of God that a fool's lips bring strife and his mouth calls for blows.
Midomo ya wapumbavu huingia katika vitina na kinywa chake huita mapigo.
Verse 7. A fool's mouth is his ruin and his lips are the snare of his soul.
Kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake na midomo yake ni mtego wa nafsi yake.
Verse 8. The words of a whisperer are like dainty morsels and they go down into the innermost parts of the body.
Maneno ya mchongezi ni kama vitoweo nao hushukia pande za ndani za tumbo.
And verse 13. He who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him.
Mstari wa 13. Yeye ajibuye kabla hajasikia ni mpumbavu na aibu kwake.
So what I want to share with you this morning from the word of God is don't be a fool.
Lenye nataka kushiriki nanyi asubuhi ya leo ni kwamba usiwe mpumbavu.
Many of you, many of us, even myself included, from time to time we are very foolish.
Mara nyingi sisi wote, mimi nikiwa mmoja wao, tunapatikana tukiwa wapumbavu.
Because we do these things that the Bible says that is what a fool does.
Maana huwa tunayatenda haya mambo ambayo Biblia inachaja, tukiyatenda tunakuwa wapumbavu.
A foolish man or a fool allows his mouth, that is what he speaks, the things that he says, to get him into trouble.
Mtu mpumbavu maneno yake yanayotoka kinywani chake, kinywani mwake, huwa yanamweka katika taabu.
Verse 6, a fool's lips bring strife.
Mstari wa 6 unasema ya kwamba midomo ya mpumbavu huleta vitina.
A fool uses his words to cause trouble.
Yeye mpumbavu hutumia kinywa chake kuleta taabu.
Now be honest with yourselves this morning. Is this ever you?
Kama unaweza kuwa halisi kwako mwenyewe, je, huyu anaweza kuwa ni wewe?
Do you say things which are rude and hurtful to other people, and now that causes problems?
Je, huwa unanena maneno ambayo huachia wengine uchungu na kuwaletea taabu?
I would be surprised if that was not every single person here this morning. At some point we do this.
Naweza kushangaa kama ingeweza kwamba si kwa mmoja wetu hapa asubuhi, lakini inatendeka kwetu sisi wote.
And the Bible says that when we do so, we are a fool.
Na Biblia inasema tunapotenda hivyo sisi ni wapumbavu.
We use our words in wrong ways.
Watu tunatumia maneno yetu kwa njia mbaya.
And a fool's mouth brings about his own destruction. We have to understand that. This is important.
Kinywa cha mpumbavu humletea taabu yeye mwenyewe, na hii yafaa tuyaelewe.
A fool is constantly in trouble because of his words.
Mpumbavu hujipata katika uharibifu kwa sababu ya maneno yake mwenyewe.
He says things which are bad.
Yeye hunena maneno mabaya.
Or he says things with a bad attitude.
Huwa ananena maneno kwa nia mbaya.
Where maybe even what we're saying is not so bad, but the way we say it, that is what brings a problem.
Tunaweza nena maneno ambayo si mabaya, lakini jinsi tunavyoyanena tuna nia mbaya na inaleta shida.
And the fool allows himself to say words which have him on a very wrong path.
Mpumbavu naye pia huwa anajiachilia kunena maneno yatakayompeleka sehemu mbaya.
Sometimes the wrong word can even result in an immediate destruction.
Na hata saa zingine maneno mabaya yanaweza leta uharibifu wa hapo na hapo.
Sometimes fools have said things which led them into a fight, and during that fight they get killed.
Na wapumbavu mara nyingi wamenena maneno ambayo yamewasukuma katika kupigana, na kwa kupigana wanauana.
And now I imagine if they had a chance to do it all over again, they would much rather not say that foolish thing which got them killed.
Na kama wangejua, wangenena vile walivyonena, na wangejipata katika hiyo shida ambayo walijipata ndani.
Or they wish they had not said that foolish thing which got them into prison.
Ama wanatamani kwamba hawangenena maneno ambayo walinena ikawaelekezea wao kufungwa.
And a fool's talk can hurt not only his body physically, and not only others, but a fool's talk can also hurt his soul.
Na maneno ya mpumbavu hayaumizi tu mwili wake na miili za wengine, bali pia inaumiza nafsi yake.
That is, a fool can hurt their own spiritual life.
Ya kwamba wapumbavu huwa wanaumiza hata maisha yao ya kiroho.
Because their words are almost always criticism, speaking bad of others.
Maana maneno yao huwa ni ya kushutumu na kunena mabaya kuwahusu wenzao.
Their words can be the result of bitterness, meaning they have that hatred in their heart, and now it gets revealed in the things that they say.
Maneno yao yana uchungu, yakidhihirika kwa kutoa hali ya kuwa na chuki kwa wenzao.
Or even sinful conversation. Maybe they have wrong thoughts or desires, and now that comes out in the way that they speak, using foul language.
Wanakuwa na mazungumzo ambayo ya dhambi, wakiwa na mawazo maovu, wakinena, wananena lugha ambayo ni chafu, sio nzuri.
And then we have this truth in verse 8, the words of a whisperer.
Maneno ya mchongezi.
This is one who speaks of things in secret.
Haya ni mambo ambayo yananenwa katika siri.
Now those things are normally what? They are gossip.
Na maneno hayo mara nyingi ni vitina.
So two or three or four of you get together and you're talking about someone who's not even part of that group, and you're saying this or that about them.
Mnakaa kwa kikundi watu wawili watatu ama wengi kuliko hapo, na mnazungumzia mtu asiye kuwepo.
Now this is what a fool does.
Na hivyo ndivyo mpumbavu hutenda.
Not someone who is honoring God but a fool.
Sio mtu anayemheshimu Mungu ni mpumbavu ambaye hutenda maneno kama haya.
They will talk bad about other people and that other person is not even around to defend themselves.
Wataongea vibaya kumhusu mtu na huyo mtu hayuko karibu hata aweze kujitetea.
And it becomes like poison to the person talking and those who are listening.
Na inakuwa ni sumu mbaya kwa yule anayenena na kwa wale ambao wanaonena na yeye.
And that poison goes down into the innermost parts of the body, as it says at the end of verse 8.
Na hiyo sumu inateremka mpaka katika vilindi vya mwili vile mstari huo utazungumzia mwisho.
To where it affects everyone who's involved, the one saying those things and the ones who are listening, now that those words affect those people in their innermost being.
Na sasa maneno hayo yanadhuru maisha ya hawa watu ndani mwao kwa wanaonena na wanaosikia.
And it doesn't affect them in a good way, it is always in a bad way.
Na iwadhuru kwa njia nzuri na wadhuru kwa njia mbaya.
But these things are easily accepted.
Na mambo haya yanakubalika.
How often are you part of a group like that and someone is saying bad things about another person who's not even there? How often are you in that situation and someone says, wait a minute, this is not good, we should not be talking like this?
Ni mara ngapi umewahi kuwa kwa kikundi ambacho watu wanazungumza kuhusu mwenzao ambaye hayuko na ukawahi kusema hapana, hapana, tuachie hapo, tunazungumza kwa mtu mwenye hayuko haistahili kuwa hivyo?
Almost never.
Mara nyingi hakuna.
This behavior is almost always accepted.
Hii tabia huwa inakubaliwa ya kusengenya.
The words of a whisperer are like dainty morsels. It is like good food. You think it is good.
Maneno ya muongo na msengenyaji ni maneno mazuri, yanakaa mazuri kwako.
You want to hear.
Unataka uyafikie.
You want to hear whatever that information is, whatever that rumor is.
Unataka uyasikie hayo mambo vizuri, hata kama ni uongo unataka usikie vizuri.
And you don't even realize those bad words spoken about another person are like poison to you.
Na hautambui ya kwamba maneno yanayonenwa kinyume na mwenzako ni sumu kwako.
It will affect you.
Kwamba itakudhuru.
We have to be careful with the words that we speak.
Yafaa tuwe makini sana kwa maneno tunayoyanena.
And even the words that we listen to.
Na hata kwa maneno tunayoyasikia.
Because words can really affect us.
Maana maneno hutudhuru.
And ultimately words reveal where our heart is.
Na mara nyingi maneno hudhihirisha wazi mioyo zetu ziko wapi.
If our heart is with God,
kama mioyo zetu ziko na Mungu wetu,
then the words that we use will reflect that.
Bas maneno tutakayotumia yatadhihirisha wazi.
Our words will be kind.
Maneno yetu yatakuwa ya upole.
Our words will encourage.
Maneno yetu yatakuwa ya kutia moyo.
Our words will be used to build others up.
Maneno yetu yatakuwa ya kuwajenga wengine.
But if our heart is not with God,
lakini kama mioyo zetu haziko karibu na Mungu,
now our words don't build up, rather they destroy.
Maneno yetu hayatajenga watu bali itawaangusha.
Instead of talking good about others, we talk bad.
Badala ya kunena mema kuhusu wenzetu, tutanena mabaya kuhusu wenzetu.
And it reveals where we are with God or where we're not with God.
Na itadhihirisha wazi kama tuko na Mungu au kama hatuna Mungu.
It even reveals our own insecurity.
Pia inadhihirisha wazi jinsi tulivyo katika hatari.
Because we think so badly of ourselves, we want to talk badly of others so now we can feel better about ourselves.
Maana tunataka kunena vibaya kwa uso wengine ndio tujihisi kwamba sisi ni wazuri.
And the Bible tells us clearly this is the behavior of a fool.
Na Biblia imetuelezea wazi ya kwamba hii ndio tabia ya mpumbavu.
So I want to implore you children this morning, don't be fools.
Kwa hivyo nataka niwasihi watoto ya kwamba tusiwe wapumbavu.
Worship your Creator. Give glory to Him.
Mwabudu Bwana Mungu wako, mpe utukufu yeye.
And one way you do that is by using your words to help others and not hurt them.
Na kwa njia moja ya kumwabudu Mungu wako ni kutumia maneno mazuri kwa wenzako kwa kuwasaidia.
God has created you.
Mungu amekuumba.
God has provided a way that even though you are sinners, you can be reconciled to Him through faith in Jesus Christ.
Mungu amepeana njia ijapokuwa kwamba wewe ni mtenda dhambi, ameweka njia nyingine kwamba unaweza rejeshwa kwake kupitia Kristo Yesu.
Why should you waste your life being a fool?
Kwa nini uendelee kukaa mpumbavu?
Rather spend your life giving glory to the God who has done all of this for you.
Badilisha maisha yako ukimpatia Mungu tukufu aliyetupatia uzima.
Let's stand.
Wacha tuinuke.
Buddha, will you close in prayer?
Tuamini tuombe. Baba wetu wa mbinguni, muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tunakushukuru kwa neno lako lilo hai, lilo na uweza wa kupenya mioyo zetu kama upanga ukatao kuwili, likigawanisha nafsi na roho na kutuweka katika Bwana mapenzi yako. Jinsi gani tunatupu kama wenye dhambi, ya kwamba sisi tutendao dhambi kila mara tunataka kutenena maneno ya upumbavu, kila mara tunataka kukaa katika vikao vya wapumbavu na kujisikia maneno ya wapumbavu. Ee Mungu wetu, katika mioyo yetu ya uovu tunafurahia mambo hayo, na hivyo tunapotoka na kutoka mbali na wewe. Tunaomba msamaha, utusamehe, uturehemu Bwana Mungu mtakatifu, sisi ni waovu. Bwana utusaidie kwa maneno haya ambayo tumeyasikia leo, yapate nguvu katika mioyo yetu, ya kwamba tutaweza kuyatumia hata Bwana kutenda mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, you heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Thank you. Have a great day.
Tendeni mwe na sikukuu.